alam joyi lewru novembre hitande 2023 sekrabe hiɗiɓe hono no andir ɗon min studio tamani gonɗon heɗade la onɗo wakkati to moɗon heɗade hejuɗo amen ɗi lendi fuu min calmini on sanne bisimilla moɗon mi heɗade actujeune amen ñalawma hannde omin wondi ɗo ɗo Ousmane Ñalibuli ñalawma hannde o Ousmane Ñalibuli hono ñallirɗo
wallay Ali Cisse miɗa yetta Allah basmala hem anne ha selli
alhamdulillah jettoje Allah min ɗi ñalibuli hon jogoɗa sakara ande sembe kaɓorujiɗi
ɓen kala haala kettal ko warata fuɗɗude ɗo e seeɗa taw yoru to fa ko ɓe jonnaraki fuu pati waɗa sukaɓe jokolɓe guende ndi ana gondi e fiide dabreji c'est comment semaine commercial di Mali ko hanno timmude noga e jeena lewru octobre yaɓɓene ndu jokkini fa handen joyi lewru novembre ndu le kabaru tariki en kala haala firun agga alen sara o amiri cakitiɗo e leñol iwilimi dan gongol le saha leydi meɗen ndi Burkina e Niger en timmidiran haalde haala haro catɗe
ñalibuli min puɗɗiran kabaruji amen ɗi halde haala yuwaru
e non jaati to yuwaru to farde kettal fuɗɗude golleɗi sukaɓe jokol ɓuuri wadde joni yo haybude guese muɓɓen e ribbude poole jaruji gabbe hay wattu joni sukaɓe jokol ɓomɓe le ndi guendi rewɓe e worɓe fuu ana gondi e fiide dabreji mon fuu ana dari darde muɗum fa ɓeydoren fam anne ko bamo keeɓe heɓini en iwde yorude faccitango Mamadou Samba Sy ko sitta siɗuɓe
wattu kettal woɗɗa fi to yuwaru toon ñalla pati ɓe keeɓa jambi e cakkita golle ɗe won dabreji ɗi jokolɓeɓe ni koye mabɓe le guese ɗe ɓe ñallata riwde pooli jiɗɗi bonnude ñamri ɗi keɗɗana yogaɓe e ɓeeɗo
watti joni mbeɗe ɓilli sanne saabe bona laaɗi pooɗi watta guese amen ɗe mi tampi fa wala seeɗan mi ñallande guese ɗen fa nanga hiire mbeɗe heeɓa guese ɗen saabe pooli ɗi min mi wari ga faabade saarab ɗan kadi morrab ɗan hitan hikka mbeɗe tijji mi heɓa maaro fa heewa miɗe faabo miraɓe ɗan liwde pooli ittal guese amen ɗe
yalla imaɗe mabɓe nalato surbaɓe ɓe dunna hanni hinnade geɗu mabɓe golle kamɓe naɓata ñamduji le guese ɗe
defan mi naɓa ñamanne guesa mi hokki remoɓen mi faabo ɓeɗu ɓe liwa poolim itta guese ɗen min mi defuɗo waddinmi kawɗon goto ko walɗo jammaji ɗiɗi le guese saabe liwgon ɗi pooli
micten wiide hikka kay kettal ngal jaɓa fewde sanne to yuwaru toon no holitiri ndemoɓe hewɓe nokku o
heɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook nadu compte twitter mi kalam jonko haala sekoma ñalibuli ɗi golleji muɗum woni jokkitade faam
e non jaati ɗum ko hanno timmude noga e jeenayyi lewru octobre ndu jokkini fa alan handen joyi lewru novembre ndu no le on nokku kay sikkulantereje ɗe kasindinɗa fo aɗa wawi heɓude ene heɓɓe wadduɓe kaake muɓɓen iwriɗo bamakko ɗo e le kedde e leydi meɗen ndi Aboubacrine Ag Mohammedine yatara yettike toon andi ko heɓine ndu faccitango Mamadou Samba Sy koye sitta siɗuɓe
tagalla sara gonɗe muɗum ele nokku nangol lumo bamakko le so faɗiɗo gaaci woni komin jiidi e jokkolɓe garɓe darde koɗe mabɓe nokku o ɓe foof ɓe kani koɓe jii ko goto foof ɗum ko yiiɗi
kuley cotteɗe ko heewi ana ga ga ɗum tiiɗi fantin ɗin moƴƴiɗi fa wala seeɗan yoga e majji cogum ana yaafi mi yii ga cafaji kan e kulleji kewɗi cotteteɗi mi wawmi soodi seeɗan mi yii kulleji kewɗi en ko weligan sanne kadi ga tadde tan wawmi soodumi kan e paɗe
jeyoɓe kay no gondi fiide dabare noddude client en so hakkille yogaɓe client en gari woɓɓe kay mbihi ɓe tanni koyɗe
luumo ana ɓuuɓi seeɗan mbeɗa wawi wadde balɗe dammaji ta coggu wala nayyi yontere jama ko heewi acci warde sooda ga ɗu e tawede fo mbeɗa heeɓa seeɗan watti so kilian ɓe wari mi korta e coggu o yogaɓe ɗo ana faama amen mbeɗa cotta nebaji wujeteɗi e lattukolo e nannal muɗum mbeɗa yetta Allah saabi luumo ana woodi seeɗan
ngal ɗo kawrtal semaine commercial laatiki sababu hawrintinde jokolɓe hewɓe jeeyoɓe iruɓe leyɗe kirodirɗe meɗen hono gana e Burkina
mi kalam haala suka jokolle graphiste ngaɗo golle nate
non jaati Ali Cisse o suka jokkole an noddire Alou Dembelle omo anditire e Zofara omo jooɗi le deyande wotere le commune goɓo Bamako kanko Zofara o holiti wiide farde makko laatade graffeur professionnel wonko wawno sanne e o golle
Zofara holiti wiide le ñalawma hannde o ka saabi gollal ngal omo wawi daranade hoore makko o heɓa hen ko o wurda ɗum fa ɓeydoroɗen faamu an hoore a yiihe yiiɗoyde makko o anni ko keɓanɗa en ɗo hendo festango Mamadou Samba Sy ko sita siɗi
wattu hitande 2007 caggal cili kewɗi dartugol def Alou Dembelle lolliɗo Zofra wayliti laatade ngaɗo disen ngaji dow kokol hunde nde o joguino andal muɗum
nasugol yo andal ko Allah hokkata tommonde min somi adi fa mi yii ha ko lekki miɗi wawi nasda ɗum no muyrimi ɗum ngu saabi hannen so naatimi naso mawɗo mi waɗi defo kile hewɗe mi lonki pasde mi anti mi wawa heɓude wune e jande mi yalti gollal ɗam fo naati hannen nasugon tan no naatimi gollal goto ko weli kan hannden
oɗo golle o wurnata ta zufra hande mo darni alum sadaji makko fuf ka hono gulleji kewdi o memi hala tidala jowaji
nyamu sofro ala
gollal nga faabi nga sanne mi waami wadi suude e mudun mi de waay bamde handen musakaaji galle dan fu wadgon ngal gollal ana weli gam fa wala sedan soni kilian wari hokkima gollal mudun so wida yaw choggo hokkian goddo kasin ga attan o neddo waawa nasde huuna fa moja burno wa dirtanu nyol man handen kulle fugu nasmi ana weli jamaren jogaba du nangira ngal gollal amen sobe
bo dala mali rala ya
tagal buudi jama o dogata denno alu dambele na andi hono hinnaade dum
do nabata e yotira amen minimag nyalbulle yawtere amen minimag nyalom hande o min kalam hala masibaji di to bomondirbe wodo dirta
hedde sukabe jokolbe dubbe koltivi de na di toraji fa cela dabreji anakani ifiede no dun faddirte fa bidure den fam an ko kon jara hebinendo
hebi kanko dunke kabaru rewbe musa drissa gindo kawal bonda chatuti hakunde bomondirbe yo sabi himbele majjifi ko ngoni ko
lamodi ci
mara lobbal wala kasin du sabi hanne so dewle de poeta aranno so ni bidde debbo horsnama ko hokketen meselan kalnemo ko tinno hono rimdaabe nangundurta nato gotun gañol man handen roobe no wawa muñe tolla dewan kasin ko hemebbe du battata hala hungo wor o men dum sabi min ittordaaji fu
kanon e wi kanko almam yusuf bagoyugo mu centre furu jigiyasu darande gorko namuni sanne e le kawral hakunde bawndirbe
sabadi kanga fot
war dum ko han sawrade njaafo rewbe neddo wawa wiide debbo tinno muña tampiri fule dewan hono tordaaji jogaj antonti gorko watta mudun dum wana hono ko
muddi logique
satre dido bonondaaji hakunde bawndirbe pedi hulbinde subaba yogabe kabaru dewgal
maregon roobe hannen kay toraji mawdibe wonle mudum de dole mabbe ana sugul amen fala seda menke jaati mi hula fe wadde dewal nyel man hannen dole ko he hannen timmode mudum yo mbaru durre tan
c'est dur
yalla kawral na hebe hakunde bomondirbe pasteur kon basil jara lenni dat dabreji yogaji
il faut
ana han tinnade munito hada hore mudum taguji bondi ko natto sabe an e jonsuru ma kawrum kebo gondun wadun gurnal lobbal
vivre ensemble
kasarali dewgal chakiti o wadde yu ñande sappu jidde octobre won debbo mo gurum yuppi essence dum mako fodde mako hubbinde mo dum wadi to naraton dum do huwanaay mo feyi sabu yontere ciagal mudun o iwi hen
lo hal amen tarik nyalom hande o nyalibuli mi kalam hala firun aga alinsar ad andi o gorko na nyalibuli
ay nani inde makko sanne yedum kala hali gorko kapotono do li tariki jahal makko na hale sanne firun aga alinsar kany wonno amiri cakitido e lenyol golbe noddirta iwili midan jodi golla lesa hale di meden di burkina e niger zuda aga doha jangino gonde foftere gondo to gawato holliti en ko andi o gorko keden ko widdo facitango
les jeunes de la confédération iwilmeden
vont jokolbe jabe iwilmeden den tan itudo illamu limoy dum wadi 1903 den be juina firun ag alinsar ko jabi natude e bi ansongu le hitande 1903 yalla patti abadan o noto no dango tokube den kambe tokube imi tewtude firun tagal wattu sere wolde to nokku inaka ko natte juude lamo kanko ngetton yibe makko tagal ko o sarako hultawide kanko yibe fuf udete ciudi kaso to cote d'ivoire ka kebi dogude nyande jenay me 1916 habtibe urbe alangeri niger kanye gawo pilike moto andra bukan don dun firun hebi sobitade nyande noga itati juin 1916 o masimbinama wurande habtibe lolurbe gumi en urbe alangeri le cercle inakar o masimbina
do nabata en birki sambe chaldi ana heba jonte didi jom nyali boli tourna pide balam ana wudde wadde tomboktu mo nodirta competition concorde de la reconnaissance
non jar yudum yambere dida berde equipe ngaji jenay di tumbut woni kawrdi e ende yambere e wuncinim dum hore fanda mudun yalla sugab tukol o nuku ana ndukindira juude mohammed agga alher note gilandi seyni fay kadar meden gonto tumbutu do faccita mo sitisi
la ville
gennini handen jamar ko heewi acci yilade de mudum golle ko heemu darken du service fi dabri wadde ne firre ballon ko natto sabe handen jamar wara fotte mudum jibindura sabe watta jabbi genno bonalaje ciewdi wadama ne li gennini fa yetti sugulaje heewdi heewti jamar du wana natto sabe handen ko heewi mabbe yigita tiktorraji wala ko jabbi li gennini na hana acci fa bani adama maya so heba yettama ko fotta teme jion yimbe ko fottiga handen sabe ne firre ballon du ko holliti handen wi fana o dabri fiado heba ma jatti
sur la travel les différentes
championnat national league 1 o nyaloma go'o o dum wadi le yontere ne go'o yaade didi lewru novembre ettindo hodo won ton jababuji
dow terre association sportive de bamako champion en titre do na bamako coupe rawni as real de bamako kanyun na tapi as police 3 biza 1 joliba ac kanyun e is buguba meme dum 2-1 wadi alkamisar jabbene de equipe koro do ni ats kanyun nabbi 11 créaté de ñaare labbe pi dun bingaaji tati ben fay goto
kawtal sappo e jenoobo coupe du monde sukab ju kolbe mi ngala duubi sappo e jiddi waram fuddude aljumaare ngaro on do woni sappo lewru novembre indonesie
non jati batte mudun woni ko equipe nationale e 17 ana wondi e laninaade to arabie saoudite to le majjinbe ngadan match amiko ngaji don pi figol kidiraagu equipe mali o ana han yaade le ngallure sura carta to indonesie to jago lewru novembre ndu
mali njaado final 2015 ana han fuddude sappo e go'o lewru novembre ndu waram hebondirde espagne fade mako hebondirde canada kan usbekistan sappo e nay kan sappo e jiddi lewru novembre ndu pide den waram wadde sappo lewru novembre yaade didi lewru decembre garor nyaalibul dum kaddete kabaruji amen di kikida alam hande
no jata alisisi do kaddude kabaruji di kikida ko segeral gondo di man fu e mangal mudum en jewti hedaade kabaruji di ka kedde hedaade do e seeda yewtireji di ngara jukkininde wassalam